hapa
Outer Records.
Yeah, my brother, my sister, my kono tu. Love yake Jesus iko tu. Ni imbe, ni cheze, ni ruke tu. Hey, kwani hao matize nene ni watadu. Ni ngoma mistari ziko tu. Nasikika mzime kam, zime kam tu. Hey, mtu wa Mungu uko tu. And nobody can stop me and you. Blessing yake Jesus meniweka tu. Imeni make me nionekane niko yu.
Hey, hey. Wacha ni nene kwa ndibi, eh. Aai, yes you know my lover, eh. Aai, yes you know my lover, eh. Aai, lover, lover. Akio msalabani alitesa, eh. Aai, alinipa mapenzi, eh. Aai, yes alinipa mapenzi, eh. Aai, nilikuwa nimeua we. Aai, nilikuwa nimetesa we. Aai, akunitenga we. Aai, yes you know my lover, eh. Aai, nilitambua Biblia, eh. Aai, akunitenga we. Aai, ndio maana naimba wimbo mpya we. Aai, alinipa mwanzo mpya we. Aai, mtoto wa dadi, eh. Eh eh, wacha ni nene kwa ndimi, eh. Aai, yes you know my lover, eh. Aai, yes you know my lover, eh. Aai, lover, lover.
Yo, God ni mzuri amenipa kama futa. Kama nyota, mina nganga. Mtoto wa dadi usinite mima nga. Nimepewa free ticket ya kuenda Ulaya. Injili nitetembeza hadi Ulaya. Him cast me, I'm a superstar. Shetani na pembe zake mia wezi nikuta. God ameni promise ifi karibuni atanita. Dadi na mami nitawamisi sana. Ninaka sana, nikiomba sana. Ndugu na marafiki nitawamisi sana.
Eh eh, wacha ni nene kwa ndimi, eh. Aai, yes you know my lover, eh. Aai, yes you know my lover, eh. Aai, lover, lover. Eh eh, wacha ni nene kwa ndimi, eh. Aai, yes you know my lover, eh. Aai, yes you know my lover, eh. Aai, lover, lover.